radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bar sappo etete lewru septembre jena yamdu sukidu studio tamani miden tawa edi maison de la presse do pomoko do juttino no do kabaruji du yumaro we galo salim jawro won to boggi jamde to se grabon competitivité golleji G5 sahel di kanko hore joleedo Ibrahim Boubacar Keita o wonde fa handen wadde kawrite cangal ko mo yidno hore joleedi Mauritanie di alterner yabbe non de ko kenyom wonno wadde yilaru leedele keddi le watunde gubangal wonde e joddinede de leedi Senegal di won hollitim wiide be jeli nadde leedi do golleji honjoto wobbe kollitir so be bami faabe nati le henon an way faaba no golleji di kan yarde yeso kanko ministre kuminido kabaru sariyaji leedi meden de hollitino yurku yurku din gorri no omo haaja jamaare wonde leedi didu tinno watta leen koyde mudono dido golleji kani habirede dido kabaru jokki dun kenen wakando mo yirno fedde humninde kabaru dido golleji Sidi Ibrahim Ould Sidati kanyuno horejo gubino tirtod azawadde odo gorko kanko ni secrétaire général gube arabe kabontod azawadde du dum woni hollitindi wiide alan jabbinodo o subato kidalto secrétaire di wonno sembe kabaruji dimi jogi nyodo bete hande di bismillah modon e hedade wattunde golleji G5 sahel di gondi e gollede de miccitede no wiide kanko horejo leedi ndi o leeyi cekkito yonterde o yihino to seware to utti nokko do gubede kani dakede wattu jonomo wondi e yaade leeledel de fo joyal hon dido golleji kani gollirede hollitan wede kenyom wonno leeledi Chad Niger kany e Burkina Faso fo yide yiru mabbe gombe tombe be jano dido golleji gorri Mohamadou Samaseku
goldo yittugol pamrol kanaka leedi ndi Ibrahim Boubacar Keita wadi cagal ko kanaka leedi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz fangi ngalure bamako de nyende altinere elewi yimbe le battibe gollirde kanaka leedi ndi sembingol dewral hakunde lede G5 Sahel de lato fanda totundral haklaji de kananko be lede Mali e Mauritanie na jide dun hebude tadural bangal huncangol horek ima draji solla sabbe wonande kala lede gonde der fede G5 Sahel de kanaka leedi Mali ndi memi hala mudun wattu mo yedi honorojo mako en leedi Chad kanye leedi Niger dental kabitibe G5 Sahel hebam faba pel barkan minisma e kanyi dun gubal leedi Senegal ndi fa hande leewi mabbe leedi Senegal ni wada der fedde G5 Sahel de ana yidi nadde der hen den no dum sambi non tade fi der golleji di be kuliti wida dun no leedi Senegal ndi metama ni sali dun no nelu ton no gubal solo sabbe makugal kanyi lanaji mabbe dooji didi to moti ton sike wala president Ibeka meman kado hala wattu mo o yidata e honrojo mako en fedde G5 Sahel de
honjoto wobbe kuliti wida ko Senegal yeli natude leedi do golleji ko sa ebe ciusa e feso bami fa gube jaddin kobbe kabama le lefol sa hengel fatu dum waylito so dum nata le leedi mabbe ndi fa hande be do seba hakkilen kollitidu dum waylata sababu duno golleji di kani nafirde fa jeewa yal hon di kani jokkitirede kede ka ko noddete da baba dakono yo andan no dido golleji gorri sanne ko mo sifi do hen do facce tango Mohamadou Samaseku
aujourd'hui l'hypothèse la plus probable
wakar jun o ko buri fu famede bangal mijo yoko kanon kobbe leedi Senegal be pami wiide hono leda go de ko buri yo terrorisia ko habbe tagal keri dina dumde bunandaji di ngade fewde leedi mudum kaso leede godde de calike yo leedi Senegal di beedo imabe siki wala dum latto chaddele ka irum fawi dum do bawde kananko be leede G5 Sahel de buri fuf kananke kalfuna do kwar mudum o dum tene hodi do tilaji bangal gollidal hakune leede e kay dum ati dabereji siki wala fe faaba leedi Senegal di na heewi nafa sanne bangal kaaki kaborde e bawde en
tam d'équipement tam de moyens
sekirab so ngabbi do bemal amé ande ngal odo bayni tirton mi joju modon no noddi mi do dido numéroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi fedde humnide kabar habude yurku yurku leedi meden di kenya ministre kumido kabar sariyaji leedi meden di omo wonno tor ko ni faana mudu fojja yalla hono golliji be do yimbe le gorri wakande mo yottino tonde kanko maître mohammed kanko maître mamadou ismaël konate o holiti wiide nyaloma handen o mo yeli jamar ne do tinno watta le hen koyde muden jaw yalla hono dido golliji kani gollirede kede mo ko mo sifi do hen do facce tango mohammedou samaseku
je pense que la mise en œuvre de la loi
hakula am huntangul hore sriyawullo e hunde hantinde jati buri fuf min jabaki fe nongul hani nawtorede der leedi hasindindi jamtan wattu jun o gondan e mudum e dawran wakkat jun o bibbe leedi mali nawtortobe dum be mbaba hebude nafakaaji dido madraji di faba rande o yo tafun malin kobe be fewde e gullerde office nde bangi goddo dun ana hani dawren yimbe lebe sariyaka dogata dumun en e kanya dum be gondaga fi e kado sariyabe pama ko faccitina dar guldo sariyawul tatabo o ko gullerde nde wana procureur nde wana dun juge office central o yo gullerde kabaru dereji humani do hun chande hore sariyawul habawul guikaji dido guikaji na jogora hono dutkul sariya dar leedi mali
illicite qui est une infraction dans notre pays.
Sidi Ibrahim Ould Sidati kanko no hore jo gubino tirtoda azawat de wattu jono jodoto de hen ko yaata lebbi jeegom mi citeden widdu kanko laami gubal arabe holli tim wiide kabontobe azawat be o subama duuni ala jabbino do to kidal to o domtino docteur Al Khabas ag intalla le majjun honjoto wobe koli tiwiide dum watta so wailtere wal duun no sema worri nyaloma handen o kedemo kanko Serge Daniel o ko mo sifi do hen do focci tango Muhammadu Samaseku.
Min kay mi yahem fe Walter Monde kanko Ould Sidati o yeddata fe golleji bi ak Bilal Sherif wadi di sifa horo jako o yo lontondirde ka jogola o wailtata ko hakilo am latta ko goddum sona kajado hala kala ko yeli gubal semangal ko neddo dewrintitobo o wana fe njiddo basi o wala bawde wadde Walter der imade gubal semangal wattu jun o kay kabaru tabagol dalgol basi wodi Ould Sidati wana fe horo jo mangal pad en gubal semangal wobbe kuncanta hore o do kabaru neddo mardo munyal ka dum hultata fe wiide wala yakawere der kuncangul hore golleji gubal semangal
kawrital timmino kuno dirtedo gurmara rusu njowi gal do jam e dedere en denagu gal do kawrital hollita wede watnabe laamu kobe fa yotto yo bale halanane en fu an gonno ton koni fana mudu fa be jotto yalla jalle ni gondi ton di hono kanina tirde damal gotal yeltira damal gotal wakande kawrital gal wadanno de do kanko meri gondo to holliti wiide kobe tilidi do golleji ko watto jono dum lato sababu no be kan habirde e wayde denagu le gurmar ndi fu e mangal mudu kedema kanko mero ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
D'abord ils se sont fixés un objectif c'est
fanda momin jidi huntande hore o do dawrude kawrutal idobal tiagal ko yimbe le jilibe tawede henbe limta ko tiagal ko kabaru jidi martina kumpa ko golidan e lamukobe commune o e kabitibe be e kanyi sahibe nokku o yalla miden denta hawrude do gotu yalla miden andana dun yimbe le jilibe golude der kabar denagu o imade dum fuf dewral wade der lawtor gol be do sukabe be sabi faham bangal mudun miden jeli nyifude kala basi ngondo hakunde jalliñidi min pammi wiide der nawtorgol be do sukabe be min jawan hewtude jam e deejere kasindina do bangal ngukaji di e ko nande mudun an haani sukabe anda wiide kambe kani kinnade dun dun
très conscient parce que tout ce qui se fait ce sont les jeunes.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrabe yelo do nen le rezo ngaji to en puirado kuchala do be kolitido waylitinde habu so bibbe ko nafato fu itele hen dum fuddito kuchala to kenen wakande dum fuddanonde kanko horejo CMDT o mo wonno ton le majjo wi dum latto sababu no hani fabirade yim elongobbe ton be kanyen suka be du keba ton golleji wuro te ngardam faado gawo do mobile gotel gel gardi mali je kanyu suuta nokku no dirtedo soso koira hollita wede yim ele taton jo en kabode kanyu tuuti gel do mobile kanko sofer o mo wonno le hen faabe jaltini mo le gel do mobile wattu jono mangal pade ngombe ton be jehi taynoide be do yim ele wuro te ngardam faado tumbutu do kenyen ko buri jagotobe chapon en jetton kanyu en jalti so ngat ton maajer mudde be koliti mitti mabbe bi lumo fecchango ton gobbe no dirta yobu tawo go dum wana ko weli be le majjun be kolitinde lumo go feccetende feccitaka do sariya sekirabe sembe kabaruji dimi joginodo bete handen di anni wattu jono golleji G5 sahel di an gondi e gollede on do wattu fu kanko horejo leedi ndon wonde hebbinde kawrite tagal ko mo yidno e yeruji makko mo murtano altiner dabbinonde ko kenyam wonno yilade e leedele de kerdirden be wakande dido golleji kani gollede leedi Senegal di won holliti wiide ebe jeli tawede leedi do golleji honjo to wobbe ka kolliti so bami faabe nati li hanan way faabar no golleji di kani yarde yaso kanko ministre kumini do kabaru sariyaji leedi meden di o wadi noddango fewde e yimbe labe tinno ngatta koyde muuden no yurku yurkuji kani habirede kenyan o yi hokki dido kabaruji wakande mo yiduno e fedde humini dido golleji de Sidi Ibrahim Uldu Sidati kanyu woni wattu joni o horejo gubeno di tertoade Azawad dem ni citede wiide kanko laami gubal arabe habontobe leyrunde Azawad ndedu kenyi dum won hecci kenyen hollitinde wiide alande dem mo suba dum won tokkidal to di won non sembe kabaruji dum jogino do bete ande di min joti on kala do bodon tawel li malifu e mangal mudu jotal di min kertini kidi wakkati joni kidi be min li masinaadi yo jikki ki de fa kemen jokkita do kabaruji meden di e fulfulde.
See you tomorrow.